Не бува.
Айу!
Kamduze papa, kamduze my lover. Kamduze, come to mama. Kamduze papa, kamduze my lover. Kamduze, come to mama.
Hey yo, ngifuna wena kuphela sithi girl kamduze. Bambe isandla sami sigcwale intaba sivele sigudle. Wena kuphela wenza ikhanda lami livele lizule. Wena ngaso sonke isikhathi owenza itswathi ijule. Ndlela mnandi ngayo ngathi bakufaka amasosi. Luthando soqinisa kuhloko kufasa amafosi. As long wena ngaso sonke isikhathi usaseduze. Mbili zoba mnandi sigijima sidlula amahosi. Family yami number one, wena already number two. Buka strong, gcwele ngawe ngithembe ending night. Clue. First of all, don't receive any advice to your true. For you, I got love, you can call it true. Kamduze, funa wena ngifuna abanye. Ending nganyo style sakho kamduze. Happy girl, make me happy man. Ngeke ngivume ngikuluze.
Kamduze papa, kamduze my lover. Kamduze, come to mama. Kamduze papa, kamduze my lover. Come to mama.
Ngozala nakus baba zu, ngizokusikisikela ngine vision yohambo letha ngibona iluthi sivimbela ikhampani yakhe enhlizweni yami isebenza ngempela. Banomona abanye ngathi kodwa bazama ukupretenda. Ngichaza mase ngitshela ukuthi izitha zami zaheha abazo loyal sebehluleke ngisho bekutheka. Ngifuna ukubona ifiga yakhe idlalele eduze kwami. Bambise kwekhalza amadungu fudumezi kwami. Come closer ukude ngifuna sijabule sijule. Ngiphethe umkhumbi eTitanic woza sikhiphe cruise unuwa kamnandi modlalisi esingiyancanya akwazi ukudlalela kude uyazi ngiyashesha ukulamba unasibhekane kuze kuse mangivuse kentatha sithi ukommunicate sibone sivuka senza ngekusasa sokuhlangabeza kamduze nakho sekuqala amakhaza o essence okulanda amanakazi ufudumeza ikhaya
kamduze papa kamduze my lover kamduze come to mama kamduze papa kamduze my lover Kamduze, come to mama. Kamduze papa, kamduze my lover. Kamduze, come to mama. Kamduze papa, kamduze my lover. Kamduze, come to mama.